me stuck like I'm running in place on the track. This nigga mi chongwa na zibo pate stress plus chida wadidiyo kobari devela no. Ilu pate te tesu kose keshu pate kesi luki gesi wako ahead your friends you better go. Oh no, kimoko kikomo uweze lewe we kichwa nyonyo kikinyonyo. No koki kikono, please no. Juzi juzi deu jalini si usi wa mini watu anymore. Respect is emergency. Chule ndipata eje kwa limo ze plan B. Mura muda kula unoza sura unazurula dazu ura. Ncho wane simpa yupo zake na cheza na chura. Dona funga file kwenye prison. Ini break time na ifa break bila lizo. Chuchu kuwe Michael Scofield. Kwetwa tupendu dokozi evil sin the take and to whiz. Nalingia jina jina miz. Mtanu kipendeza na unakazi unaitwa jina jina jiz.
Oh man, Dope D, what's up? Ha ha, inona wanangu, everybody now. Okay, twende round two. Oh, let's go.
Yeah, achana na hivi vina, hivi rasta. Tuna discuss vina, meza moja, hivi vina si disaster. Mwenda pola na pewa cha faster. Jebwa na ikwambia, please wait, naja na kuwa na raka. Gen Z King wame surrender. Watani challenge vipi ya wana tacha ranger. Sija toka kwa star search, lili di star search. Disi zenu bebo tamkindis kama says bitch. Amini kwamba watu pendo kiwa hero. Nimbaya sana kichwa smart ya fubreni ni zero. Amini mapenzi ni magumu. Ukiacha pesa kumpa, akikisha unatunza pia ya sumu.
Oh man, Doko D, hivu naspotega wapi zi line mwanangu. Oh, it sounds so crazy. Let's do round three. Let's go!
Yeah, love the winner, ay, kunyelewa so D on me. D mbili as they say D, ku deal on me. Dogo D ni danger, la D ni D doni. On me D, bado tu pogo na D on me. Chwani na disco, kisa disco. Unarudi kitawa, nolije mkataka, pata dusko. Mabwana wana kupanka kama potion. Utakubali nani dada, wakati mekukata paka lotion. Anzisha fujo ni meniscus. Endele kwa sifia, la wanzit buzz. Enjeo ni disi wone live yo kazi. Oh, no, kitaka uzito, nchopi. Mimsas.